isu babi mali eshe abuye nina ngapeta ngaluta kwa tisu mama awumite ngoba 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 umamuhle zakhethe kahle ine wenza uhambo uyodlala ningani nqa ngithi ngoba ngoba umamuhle zakhethe kahle ngithi yini ine wenza uhambo uyodlala ningani nqa ayi.